amat.unaux.com.
It's all.
Nashua fesi sizo kokomiza, meshu wansinda humiliza, kachite makosa kokomiza. Peva kia ono soko niza, kwa iwe no campaign. You are one out of ten, uwewa kwitu mkwen. Kwa iwe no kahen, uenge wako defender. Kuhenda moji kuzga, kuchanya kwa zomilizga.
Chikondi nyanja, I love you for no reason. Tima mubata za ife siza season. Ulindi zonse sufune kila edition. Tipange family, family. I'm searching no more in the tela pai. Gati tupi limozi, mtendele mavuto limozi. I'm in love, izizi siza boza. Limozi mamistake tima konza. I'm in love, izizi siza boza. Limozi mamistake tima konza.
Sichina Vomeleza, nitima ose mami. Chitemwa chani nipeleka. Bono mami for sure. Timange banjo for sure. Hotela kumanda show. Chauta wa vomeleza.
Nakupeki sisa na imapos. Na yoweka chuta wali nuz. Ulu wile tu, va divorce ya. Baby you still, my choice ya. Right now zinateka. Nikuzi wazi kupeba, sizo panga na sushita, kukusia sizo teka. Every time na be check upon you, every time na be with you. Cause you my choice, you my choice, you my choice.
Sichina, iangelo hafo meleza, nitima ose mami. Chitemwa chani nipeleka, bono mami for sure. Timange banja for sure.
Download great music from amat.unaux.com.
Entertainment forever.